MM Beats Music.
ZWAP.com.
Boah, boah.
J Cash, J Moon. I barely saw we in the building.
In my 10-10-9.
Yeah, yeah. Nenzo Ganzat. Vagina nkala isetipisha mumbuyo. Lifestyle yene wankala isetima yonela kutulu.
Nenzo Ganzat. Ram. Zani futila ma fresh. Tabaka ngolo kangena koma ikali kupaki lako fresh.
Nenzo Ganzat. Vashitika kuma WhatsApp status. Kuti waenza kavitsi setiziva bana Lexus.
Nenzo Ganzat. Mu life nika nkala kutu na va people. Konse tingankale iko kasi awe sichili simple. Awe sichili simple. Monga kubola pimpo. Koma chiliko kusho. Monga mahipu ya artificial. Tamvela koma lilisho. Over a certain issue. Wina wanamu yuzinga. Nomu flashinga. Monga ni tissue. Tenti gwiri zani. Noti chape parimani. Tenti kale pamozi. Monga mabans tisa patukani. Elo tika zisungana. Tisa zikondogo ngana. Tenti pange mane imwe. Tenti pange drama. Musa ni tenge monga ngumba. Sini ya konda matipa. Tenge ni se mwe. Muma tengela ma eki patre. Uka itaya ni sichekaya. Osa katako mulilo fire. Nijita kushishana na mapaya. Ukali opeze kapa maflyer.
Nenzo Ganzat. Vagina nkala isetipisha mumbuyo. Lifestyle yene wankala isetima yonela kutulu.
Nenzo Ganzat. Ram. Zani futila ma fresh. Tabaka ngolo kangena koma ikali kupaki lako fresh.
Nenzo Ganzat. Vashitika kuma WhatsApp status. Kuti waenza kavitsi setiziva bana Lexus.
Nenzo Ganzat. Mu life nika nkala kutu na va people. Kose tingankale iko kasi awe sichili simple.
Nezo Ganzat nili weird. Kansi nili admired. Fweba na mayad but corrupt fulu maawad. Tiziba muli ku Miami. Tabunga na kuma chips mayaya. Pictures in the boutique. Kansi enze ni kuyesa ni mahala. We fighting for a better life by the end of the day. Though sometimes we might end upside down. Day mama day. Yeah. Bari ponse pena pita wakamba chijemo vaje. Mailo wazafuna futi mtu sati asha wamona te. Uchita portray life ya leisure. But in the actual sense that sovesa full flight Malaysia. Yeah. Oh na maniga just count your blessings. Long as you breathing. Chikulu you are progressing. When you get home in the evening.
Nenzo Ganzat. Vagina nkala isetipisha mumbuyo. Lifestyle yene wankala isetima yonela kutulu. Nenzo Ganzat. Ram. Zani futila ma fresh. Tabaka ngolo kangena koma ikali kupaki lako fresh.
Nenzo Ganzat. Vashitika kuma WhatsApp status. Kuti waenza kavitsi setiziva bana Lexus.
Nenzo Ganzat. Mu life nika nkana kutu na va people. Konse tingankale iko kasi awe sichili simple.
ZWAP.com.